zedlula lezintsuku sokuthi umasikandi into yamagqabu enganise zedlula lezintsuku sokuthi umasikandi into yamagqabu enganise zedlula leso sikhathi sokuthi ubuphini into yabangafundile. Ngithimaba amabhinqa sibabonise uthumasikandi ususentweni manje. Ungithimaba amabhinqa sibabonise uthumasikandi ususentweni manje. Ungithimaba amabhinqa sibabonise uthubhinqa sebusentweni manje. Ungithimaba amabhinqa sibabonise uthubhinqa sebusentweni manje. Ithi kolosha kolosha mebhathise uthubhinqa sebusentweni manje.
Colosha, 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 col